check your supplier. Yes, supplier.
Aha.
Check it on the track.
Another one. I have a sound MC for your Montello. Montello.
Wata. Mungu baba mungu letu mbariki sana mama kena miye. Mama kena zama wete. Yifawo. Ibi tia cheke bana. Auja ipenda yo. Biga bebe. Tona silinzi domina we nataka tonge. Kisila ni changu basi we mpenzi nzoe. Usina chenji ya pandami mwisho ni mpote. Ata kidogo poke. Nikiku usimbeleza watu sinifoke. Niitendani mpenzi wangu basi tonge. Siku wa leo nataka kupigi esese.
Ona mama zario 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 mesina zario asario zario 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 dani zo zario asario zario 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 mesina zario asario zario 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 dani zo zario weni kiwe kanda kupigia mesina zario weni kiwe kanda kufutia dani zo zario weni chumba ni kiwe kanda kupigia mesina zario we mama ni kiwe kanda kufutia dani zo zario.
Achanti baba Nesma.
Nabuya nimekukumbuka sana. Nimeimisi sauti yako. Ona nimezau kusalimia. Ntakupigia, ntakupigia. Zambona uongei. Zalio naisha. Zambona ubongi. Zalio nakata. Ona mama zario 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 mesina zario asario zario 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 dani zo zario asario zario 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 mesina zario asario zario 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 dani zo zario weni kiwe kanda kupigia mesina zario weni kiwe kanda kufutia dani zo zario weni chumba ni kiwe kanda kupigia mesina zario we mama ni kiwe kanda kufutia dani zo zario
ororo zario. Zario, simu zina ugombanishi simu. Usije ukashika simu ya demu. Nilikuta SMS katumiwa na mpenzi yeti nimekumiss. Kichwa ni mimi nikapata zimu. Nikaforce paka nimfahamu. Akanizungusha sana kanipigia densi za sungura na fist. Boya we masera e, we wa unie. We masera e, we wa unie. Boya semo kulanina, semo kulanyoko. Semo kulanina, semo kulanyoko. We masera e, we wa unie. We masera e, we wa unie. Boya semo kulanina, semo kulanyoko. Sema semo kulanina.
Washikiria chini jicho moja kama sniper. Njoo mbele shuka chini kama sniper. Uwe chungulia chini jicho moja kama sniper. Njoo mbele shuka chini kama sniper. Chodo bale kama sniper. Akama sniper baka cheke kama sniper. Akama sniper baba suu kama sniper. Aha. Another one. Yapa hii. Yapa sauti msibu ya Montero. Montero, sauti ya babake na milhamu hapa. Na mariki bobu babazu. Hana kusalimia sana chodo bare. Usabila lelefa umoni. Wasewa mabonye watu wa mungu watuishi mingufu. Wabongo.
Respect is important chimbi.
Wabongo.
Dali ukenze baba.
Wabongo.
Chitumazu na baba duya.
Wabongo.
Teni na Dangote. Una kapwa na tonge. Una sikiti ya masera. Oh kapa.
Ra Chunky Supply.